tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja. Chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Bona sasa umebadilisha mwendo. Kuna shida karibia unieleze. Tabasamu imesha kuisha potea kwa sura. Yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti. Palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana. Masengenyo hayana faida kamwe. Sama, ndivyo tuendele. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada. Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia.
ICANN is sponsored by our friends of the Oregon Association for Talented and Gifted, a nonprofit membership organization supporting gifted students, their families, educators, and communities. OTAG believes that every child deserves to experience the arts and to learn something new every day. For more information about OTAG, you can visit oatag.org.